难过就开，
我傻三思卡爱你颜色。
难过说话，
公话那皮特撒不了啦。
点滴嘛无辜啊，
无辜啊，滴嘛无辜啊，
滴嘛无辜不得开。
Mtu akapita wapita kumpese sazi kuvuta
tinali nanupa mpa moyo kumatiko upalelo si huyu ndinu malemu
unafsi laika tamau tinali nidwa kale
Munango juga, usari tamzika Kurisi ya miti maili yo swega Saka eiri zata usaku onani Ata adita kusowani Ulendo wanu kako mzakari moto Saji sonis unabwelele mso I play for you
Nango chokai
Osa sanzika aliense
Nango soa
Kumwa na pita sabwelela
Demtima ukua
Ukua Dima ukua ua
Dima uku pwete kai
Already in my mind, free from you.
My heart can let you go.
I feel so nothing without seeing you.
Without seeing you.
My heart gets so weak. I know you're mkina ni. An ajiluka Fashitufi usuli Ilai Ilai Fi kalbi antawahi
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 Dinabadwa Nikukula Ebango usawaziwa Nikawafunza Maiwanga na omisonzi kumangotika Ati mwana wane ebila Kwa Allah iyeza mila Usai wala mbaduwa Tawe zonse uziwa pangila Anango chokai
Usasanzika
Nango soa
Kumwa na pita sabwelela
Demtima ukua
Ukua Dima ukua ua
Dima uku pwete kai Yeah, yeah. Nango chokai Anango soa
Kumwa na pita sabwelela
Demtima ukua